waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Hoggaamiyaha One Nation Pauline Hanson ayaa lacanaantay kadib markii ay buruqa la gashay gudaha baarlamaanka iyadoo isla markaana laga mamnuucay golaha sanadka muddo 7 fadhiya. Arrintan ayaa timid kadib markii Ms. Hanson ay maalinkii Isniinta soo gashay baarlamaanka iyadoo oo hoggaan buruqa ama indhashareer. Kadib falka ayaa wasiirada arrimaha dibadda Penny Wong soo jeedisay in hoggaamiyaha One Nation laga cayiriyo sanadka muddo 7 fadhiya. Ms. Hanson ayaa iminka ku eedeynaysa sanadka in laga horjoogsaday in ay soo gudbiso hindise sharci oo ay ku dalbanayso in burqa ama indhashareerka lagu mamnuuco.
My position on banning the burqa, and I still stand strong by that. If they really believed in what they were saying, they didn't want to ban the burqa, yet they denied me the right to wear it.
Si adag baan wali ugu taaganahay mowqifkayga ku saabsan mamnuucidda burqa. Hadii ay dhab u rumaysnaayeen, waxay ii sheegeen oo ah waxa ay ii sheegeen dhahday oo ah in aan burqaha la mamnuucin. Maxay aniga iigu diideen inaan ku xidho gudaha baarlamaanka? Ma jiro xeer dhar oo gaar ah oo ka jira hoolka baarlamaanka, haddana aniga waa la ii diiday, ayay tiri. Golayaasha deegaanka ee Queensland ayaa cadaadis saaraya dowladda federaalka si ay u kordhiso maalgelin lagula dagaalamayo fiditaanka quraanjada la yiraahdo Fire Ants ee gobolka ka dilaacday. Guddiga la dagaalanka noolaha dhibka u leh Australia Invasive Species Council ayaa saadaalin cilmiyeysan ku sheegay in quraanjada waxyeelada leh ku sii fidaysa Queensland iyo waqooyiga New South Wales haddii aan la xakamayn fiditaanka. Ayay sheegeen in ay Australia ku kici doonto lacag dhan ama ka badan $2 billion sanadkiiba. Wasiirka kaabayaasha aasaasiga ah ee Queensland Tony Perrett ayaa ku lug darsaday wafdi ka socday gobolada oo aqalka baarlamaanka Canberra u tegay in dowladda dhexe talaabo ka qaato quraanjada inta aan la gaarin cayaaraha olombikada ee ka dhici doona magaalada Brisbane 2032. Wasiir Perrett ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay in ay la barbar dhacdo ballanqaadka gobolada oo $24 million si loogula dagaalamo quraanjada duulaanka ah, isla markaana barnaamijka la dagaalanka la sii wado ilaa 2027.
This is having an impact not just on agriculture, but it's having an impact on the Queensland health system through residents that are bitten by.
Arrintani waxay saameyn ku leedahay ma aha oo kaliya beeraha, balse sidoo kale nidaamka caafimaadka Queensland, maadaama dadka ay qaniinayaan fire ants ku ay u baahanayaan in ay u tagaan xarumaha caafimaadka iyo dadweynaha. Waxa ay saameynaysaa xeerarka dhismaha, waxay saameyn doontaa dalxiiska iyo deegaanka. Dulinkani waa mid ka mid ah kuwa ugu faafitaanka badan adduunka. Waa dulin ay tahay in aynu ka guuleysano, ayuu yiri wasiirku. Koox la yiraahdo Kotalati oo ka shaqeysa arrimaha guryaha ayaa sheegtay in qiimaha guryuhu uu si adag uga dheereeyo dakhliga dadka iyadoo oo qiimuhu gaaray heerar cusub oo aan horay loo arag. Qiimaha guryaha keli ahaan u taagan ayaa hadda jooga 8.9 jeer ka badan celceliska mushaharka. Kooxdu waxa ay sheegtay in qoysasku ay hadda ku khasban yihiin inay 45% dakhligooda ku bixiyaan deynta guryaha. Warbixin cusub oo ay diyaarisay Breakthrough T1D isla markaana maanta lagu soo bandhigi doono aqalka baarlamaanka Australia ayaa daaha ka qaaday in ku dhawaad 25,000 oo qof Australianihi la nool yihiin nooca sankarowga ee la yiraahdo Taabuan iyagoo aan ka warqabin. Warbixintan ayaa saadaalinaysaa in ka badan 3,000 oo Australiana oo badankoodu yihiin caruur sanadkan laga heli doono cudurka sankorta noociisa taabiwan laakiin qof kasta oo laga helo sankorta waxaa ka dhinac jira 8 qof oo kale oo ku jira wajiyada hore ee cudurka laakiin aan weli muuqanin ama calaamado lahayn warbixinta waxay sidoo kale muujinaysaa in Australia ay fursad u haysato inay noqoto hoggaamiyaha adduunka ee baarista iyo ogaanshaha cudurka sankorta Shirkadda Optus ayaa sheegtay in ay baarayso sababta keentay in khadku ka go'o macaamiishooda ku nool gobolka Victoria qaarkood deegaanada Frankston iyo Mornington Peninsula oo koonfurta bari ee magaalada Melbourne ah ayaa la kulmay cilada iyadoo ay saameysay ku dhawaad 14,000 oo macaamiishooda ka mid ah macaamiishan ayaa weli wici kara adeegyada degdega ah oo keliya haddii ay u dhow yihiin anteeno waxay kaloo wicitaanka caadiga ka samayn karaan bay yiraahdeen Wi-Fi Optus ayaa sheegtay inay u malaynayso in fiilo go'day ay sababi karto ciladan ugu dambeysay waxaa weli socda baaritaanka baarlamaanka ee ku saabsan ciladii Optus ee ka dhacday 18 September taas oo lala xiriiriyay 3 dhimasho Xeer ilaaliyaha guud ee Australia Sam Mostyn ayaa ku dhawaaqday qorshe 10 sano ah oo lagu rabo in ururka Netball Australia lagu ballaariyo dalka oo dhan yoolalka qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in ciyaarta Netball tirada dadka ku xidhan la gaarsiiyo 2 milyan marka la gaaro sanadka 2035 waxaa kale oo ka mid ah in Netballka laga dhigo ciyaarta ugu caansan ee haweenka Australia Mas'uuliyiinta Faransiiska ayaa xiray 4 qof oo kale oo lagu toonsan yahay dhaci lagu qaatay dahabkii boqortooyada ee laga xaday madxafka Louvre bishii October. Dadkan 4 qof aan dhahday ayaa isugu jira 2 nin oo da'doodu kala tahay 38 iyo 39 iyo 2 haween oo kala ah 31 iyo 40 jir dhammaantoodna ka soo jeeda magaalada Paris. 19 Oktoobar ayaa 4 qof ayaa dadka kooban 4 qof weerar ku qaadeen madxafka Louvre oo ah madxafka ugu booqashada badan dunida iyagoo ku qaaday 7 iyadoo ay ku qaadatay aan ilaahdee 7 daqiiqo oo kaliya inay ku xadaan dahab qiimihiisa lagu qiyaasay 100 iyo 100 milyan oo Australiana 4 qof oo kale ayaa hore loogu soo oogay dacwad ku saabsan dhacdadaas Iyadoo ay weli socdaan wada hadalada ku saabsan qorshaha nabadda Ukraine iyo Ruushka ayuu taliyaha amniga Ukraine Rustam Umrov uu u sheegay in uu qorsheynayo booqasho uu madaxweyne Vladimir Zelensky ku tago Mareykanka bishan gudaheeda madaxweyne Vladimir Zelensky aan raahdee ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo madaxweynaha Trump
And I'm ready to meet with President Trump. And there are sensitive points to discuss. We have them still. And we think
waxaan diyaar u ahay in aan la kulmo madaxweyne Trump. Waxa jira arrimo xasaasi ah oo weli ka wada hadlayno. Waxaan aaminsanahay in joogitaanka hoggaamiyeyaasha Yurub ay noqon karto mid faa'iido leh ayuu yiri. Dhanka kale, dhexdhexaadiyaha Mareykanka Dan Driscoll ayaa sheegay inuu rajo fiican ka qabo horumarka wada hadalada kadib markii magaalada Abu Dhabi kula shiray wafdi ka kala socday Ukraine iyo Ruushka. Madaxweyne Trump ayaa isna sheegay in uu dareemayo in uu heshiis nabadeed dhow yahay.
I've also ended 8 wars in 9 months, and we're working on that final war. It's not easy, but I don't know. I think we're going to get there.
Waxaan soo aftaray 8 dagaal 8 bilood gudaheed. Hadda waxaan ka shaqeynayaa dagaalkii ugu dambeeyay. Ma sahlana, laakiin waan gaari doonaa. Bishii la soo dhaafay 25,000 oo askari ayaa dhintay. Waxaan u maleynayaa in heshiis dhow yahay, ayuu yiri. Qorshaha nabadeed ee Mareykanka oo ka kooban 28 qodob oo la soo bandhigay toddobaadkii hore ayaa qaylo dhaliyay maadaama uu si weyn ugu xaglirayo baa la yiri dalabaadka Ruushka. Saadaasha hawada ee dalku maanta waa sidan magaalada Perth waxaa laga filayaa qayb ahaan daruur 24 degree Adelaide shuuxyo sii qaadaya 21 Melbourne shuuxyo 21 Canberra dabaylo soo kordhaya iyo qayb daruur ahaan qayb ahaan daruur aan idhaahdee Sydney, qayb ahaan daruur 36 Canberrana aan dib igu yara noqda ee waa 27 digrii, Brisbane shuuxyo iyo roobab dabaylo wata oo suurtagal ah 33 digrii, iyo Darwin oo ah shuuxyo roob dabaylaha ah oo suurtagal galinka dambe 33 digrii. Halkii dollar Australian hada maanta waxa uu suuqa ka joogaa ebar dhibic $64 ka Mareykanka ah, ebar dhibic €56 ah, iyo $1.15 oo dollarka New Zealand ah. Warkii maanta oo arbaca ahna intaas ayuu ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.